kesho kanikosha. Fundi akia Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapigia bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidoki doki, fanya ka unapiga deki. Becky give me some cake. God bless your mama, Ayana. The way you move your waistline, Ayana, na, na, mm-mm.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana, na, na, mm-mm.
Nasema baby, musha, musha, vidute. Nasema baby, musha.
Na kamaradi ya time chemka, poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi doki, fanya ka unapiga deki. Becky, give me some cake,
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline, Ayana, na, na.
Hey, God bless your father, Ayana. Yeah. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana, na, na. Mm-hmm. Kukus, hasa ukishika. Tapa, tapa. Boy, you know I can get it over you. Hasa ukishika hapa, pumzi sina na tapa, tapa. Boy, you know I can get it over you.
Nasema baby, musha, musha kidute. Nasema baby, musha, musha kidute. Nasema baby, musha, musha kidute.
Becky, give me some cake.
Wanna say you closer.